So you arrive on the island, unatoa nguo, unafika, alafu mna meet ndethe. Unasema ati this takes away all the thoughts of how does her body look.
Oh, shit. Okay.
So the whole naked, nothing.
Tokiapo culture shock.
Hey, wewe unachukua mapicha na tumia mabese zangu kwa group chat naombe. Eh?
Afu unatua amevaa suti, wako juu ya bikes wanaenda job. Mimi nimezoea gani kiona mtu kwa bike ni uochi. Unaenda sana yeah. Kenya. Tunakuwa kana ujinga sana.
Na ujinga sana.
Mimi tunajua ni kitu ya mauchi. Yes. Eh. So huko ilikuaje? Just seeing that culture.
First of all, it was a lot of bikes. Mingi. But kuona prime minister na king na queen wana ride bike wanaenda event. I don't know. Hatuna mambo mob. Twende tukule nyama hapa. Okay. Uko Netherlands lazima. Oh, si tukutane. Kama mko June. September 25th uko na time.
Shit.
Unashindwa. Nilikuwa nasema tukutane leo jioni. Hakuna kitu kaa hiyo.
Ekonene. Episode 569. Kusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend.
Yeah.
Na leo tuko na Wendy Kimani. Na Wendy, watu wengi wanamjua from Nitasca Project. Fame and of course the hits that he released after. Alikuwa nafurahia sana collaborations zake na Gilad. They used to be like, because they were played in my house so much by wifey. Alafu at some point, I think Wendy just disappeared. Like, tukashindwa Wendy ameenda wapi. But tunacheki jo through magic abracadabra meapia on Ekonene. So Wendy sasa.
Fit sana.
Yeah, so I feel like you disappeared when you're on top of your game. Like, why do that?
Yeah. I was in denial kidogo, but that's true. Nili disappear when things... Sikuwa najua. I was literally at that point.
Yeah.
Sikuwa najua. But at the... Nilikuwa... Unujua sasa niyo time nilikuwa na date mtu. Tumewana.
Yeah.
Uku music nimengangana nayo for long. You know, kutoka TPF.
Yes.
And it was still a struggle.
Okay.
You know, so... nikasema wacha maybe music I can do it anywhere.
Yes.
Maybe sijui kama ilikuwa a little bit naive because I'd never moved abroad.
Yes.
But vitu zili changed after niende huko because I thought I would just continue with what I was doing, but kuna vitu more factors mingi zenye zikuwa zina allow ni work from huko. Kenyans just don't know how to work remotely with someone who's away.
Okay. So no one shanini, because I feel like Matata have figured it out.
They have.
But I think maybe Pia may figure out, because right now it's much easier to do it than it was maybe 10 years ago.
Right. Plus exactly.
Most of the time they are together.
They're together, but also it depends on the connections you have with the people you work with.
Okay.
Wako disciplined. You know, ni watu wa unampigia kwa mteja. Ama unampigia na kuambia sijamalize ile kitu juu mimi nikitoka hapa ninatoka kama nimekusort na kuambia shika kuwe motivated you know.
Okay.
And then unaenda mtu anakuambia achukui simu ama anakuambia na go through kitu sijui nini wacha nitakwambia kesho. Sasa mnashinda hivyo mkivurugana hivyo alafu achukui simu utamtoa wapi?
Na go through kitu
sijuu niko na sijuu stress hafu kidogo na anatoa ngoma za watu wengine.
So
I guess your relationship is a relationship. Kuna lot of watu kuna relationship poa na wale watu wana work now, so ina work. So misi hizi mwendi kuwa kina watu wana wakina Matata.
Kusioni.
Clearly that's discipline.
But sasa maybe kuna Gen Z anakuwatch na anashindwa Wendy ni nani? If you had to describe who is Wendy, what would you say?
Who is Wendy? Wendy is a soulful, sultry singer. Known from Tasca Project Fame, but you don't have to keep that too much. Sings... tell stories with her music on social media. It's all good vibes. Body positivity. I'm your online best friend.
Yeah.
I think that's a good
online bestie.
Online bestie. Tupiganga story uko DMs na my followers, eh?
Yeah. Oh, okay. Yeah. Alafu, of course, uko based in the Netherlands. Which city in the Netherlands?
In Leiden. But musima Amsterdam, because watu wajui Leiden sana, because it's ni 30 minutes kutoka Amsterdam.
Okay.
So, yeah.
Because me, kitu moja ile mafans wa iko ni unajuaga, that was the first world country I ever visited, yes?
Mm-hmm.
So it always holds like a special place in my heart, najua. Because it was the first time I saw, like, damn, Kenya is a shithole. We live in a shithole. Siku anajua, like, unajua ile, it takes you to kuenda huko, kunotice, right, like, such stuff. So, ulimuvuka when? Which year?
Ulimuvuka 2014.
Oh, 2014. So 11 years now.
Yeah, 11 years. Oh my gosh. Imagine. Kitambo.
And how's that decision? Like, now moving.
I got married. And I think tulikuwa tumedate long distance for 6 years.
Oh, okay.
Sijui tulikaaje pamoja 6 years long distance. Nani, it's too long. Tukakuwa engaged. So ilikuwa imefika tu ile point ya, okay, sasa, you know, who moves? Yeah, alikuwa very excited to move up because yeye ni Mdutch. So of course, his life ya Kenya, it's so interesting to him, you know. So we were in Netherlands, kila kitu is straight, perfect. System ina work in a bow.
Yeah, with time, because it's
with
predictable.
Time it's very predictable. Kenya has soul, ndio, na pia hiyo chaos was very interesting to him. So alikuwa hata ku move, nikamwambia lakini ku visit na kuishi. Two different things.
Yes.
And I knew him. So I said, tukipata plan yenye wewe unaweza kuja hapo uone, okay, sawa. Naweza ishi hapa, naweza do job hapa, then we can move back. But until then, mimi nilikuwa musician, so nikasema, see, I can sing from anywhere.
Yeah, okay.
But that was not the reality.
Yeah, you kidona shinda ukisema like why do you think that didn't work out? Cuz
I think because I just didn't realize how ka wewe tu venye ulienda ukapata culture shock.
Yes.
Hata mimi nikapata. Unajua si wa Kenya tuna feeling ni ka tunajua kila kitu cuz unaona vitu online unafikiria you know everything until you go there and you realize aujui kitu. Aujui music yetu. In fact, at 10 years ago there was no Afrobeat there. Now Afrobeat in the Netherlands is there. Utapata party mob sana when you enjoy Afrobeat. But then it was just rock bands, EDM, techno. Sasa tu ukianza kusema unatafuta gig niimbe wimbo zangu nitatoa wapi? Sasa nilikuwa tu nafikiria tu world music. Now world music is different from what I sing, you know. World music is, let's say, like if I was like a Susan Ovio, you know, nice
the percussions
that, yes. And I still wasn't singing that kind of music. So nilikuwa na feel lost in the middle. Sasa what do I do? But what I thought is, okay, wacha niendele ku record. Alafu ni nile kupush Kenya. Si already nikuwa na contacts huku Kenya. Masasa hapo the producers and you only let down.
You anajua, anajua. I think Kenya you should never pay the full amount.
I think that's the thing. I thought nikilipa it keeps you motivated to do the work, you know. Because a lot of people are saying, oh, sikulipa, you know. So I'm trying to be straight.
Yes.
But
mkuja na udach wako.
Yeah. Nilikuwa bado nilikuwa Mkenya hiyo time, like hata sikuwa nime integrate Dutch, but I was played Dutchy, so.
Okay. And uli move which month?
Nili move.
How was the weather on the other side?
I moved. First I moved in, nilienda August to get married straight kaenda. Alafu best friend yangu.
Bado, ikienda kuisha.
Best friend yangu alikuwa get married November, I came back, nikarudi. Winter. Where? Hapo ndio nilijua sasa hiyo depression ya winter ndio ina what it is. It was bad. Na ujui ni nini. Alafu unaenda kuduka na mwambia, hey, you know, you dark skin people, you need extra vitamin D. So,
supplements.
Mi sikuwa just to raise vitamin D. Nilikuwa nasikia kulia kila siku. Sitaki kutoka nje. I'm moody. Nashindwa, is this what homesickness is? But no, it was just that. So as soon as I started taking that, I love nikapata vitu za kufanya, then I was like, oh, okay.
Okay. So nini, ukitake vitamin D, because nasikia gaina saidia gayo kustabilize nini, sindio?
Yeah, mood. Sana mood. So
the sun is that important.
It's that important. And I feel like sun ya huko pia inakuanga too different. Sun ya huko nikaiko mbali kidogo. sani huko iko hapa hata sama kuna kuangana joto like a very weird sun. Mtu anakuambia see you African that you are complaining of the heat. I'm like, no, this one yenyu ni kutoka hapa yetu ni pale juu.
Yeah, equator.
Yeah,
hiyo ni kitu fani. The first person alituambia gaiva, I don't know, kuna kumkanikwa ni Amos Kibaru. Uboi wa majuzi huyu wa nini inaitwa prefab precast housing. Alikuwa anasema hivyo, like even when you take a photo majuu, you take a photo Kenya, there's a way the sun hits you kwa Kenya, even it's different from, because I've never looked at it from
the
that
first
point.
Person alitusha hivyo ni nani, ni Jim. Jim Chuchu, nakumbuka ile time alienda New York. Akatuambia the sun is different, but you know Jim doesn't get into details. Alisema tu the sun is different. So that was New York.
Me, that's the funny thing, I never noticed.
If you show me a clip ya essay, even without tagging essay, I will know that essay. That's essay. Inakuanga this fluorescent type of light.
It's different. Like, if I look at it,
najua that's this essay.
Yeah.
Ya Kenya, a clip, najua, the way inatandika hapa, najua, ini jua yetu.
Nachapanga mtu hapa juu.
Hello, to see me.
Oh, okay.
So, exactly. New York, you didn't feel?
Uski, that's the funny thing. I think in life, pia, you notice what you want to notice.
That's
true. So, mimi, easy places zote nime visit, even at a majuzi Dubai, apart from the heat just messing me up, I didn't take time to think about where is the sun. Hatuko kwa equator, so the sun should be behaving in this way or other.
I think you have
to be there. So, right now, I need to actually, I need to study, nijue why, then kienda ndeza ku notice. Understand? Otherwise, mimi kienda gezo countries, first of all, I'm a foreigner, so I feel like I'm out of place. Alafu kuna nini. Yeah. So jua ina kuna kutandika huko na shindwa.
Ni different. Ni different. Alafu hizo ma seasons. Watu wanapenda sijui seasons. I mean, ni poa. So I guess, I don't know. It's interesting. But kuna seasons zingine misipindi. Zina kujanga tu na winter depression.
Winter. Gani huku? Winter na fall ndio upendi ama?
Fall kwanza sana. Sana unajua kwa sababu fall unatoka summer. Mmeenjoy, mmekula, mmetravel. Alafu tena temperature in a drop. So all of us, temperature in a drop, alafu time in a change.
Yes, ile daylight saving.
Exactly. So sasa, unaamka siku moja, si 9 ni 10. Ama ni the other way around.
Ni 8. Au push nyuma.
Alafu kuna kwa dark 4 PM. Na kuambia umechoka all the time. You're tired all the time. Uko moody. Unataka kukula. It's just, and then you feel depressed, and that's why you, at that point you need to start sasa vitamin D and actually go into the gym, ukwe active kwa sababu otherwise si poa.
So vitamin D so unachukua kale kamoja per day ama like
muchukua, so hizo sinajua sasa zimetengenezwa I think na nini za wazungu. I think kwa sababu they can live without that much vitamin D. But for me, instead of taking one, as recommended, muchu kwa kaa mbili ama tatu.
Hey, damn.
Make it black.
But that's the reality. Yeah, just prescribed. Yeah, for it to eat. Two ama three. Yeah.
Damn, ukichukua moja, but you feel like you're moody still.
Yeah, nikimiss, naanza kusikia unstable. But 2-3, soft, you and your sport.
Because inasemekana that, I think, kuna mtu wali to describe ya gapa, that living, hii itali kuna describe UK, but living in the UK is like living in black and white.
It is, especially in winter.
Atikuwa jubile Kenya inakuwa gale kiko vibra, there's that life, there's what. Na wanda wa colonial kuna kuja hapa wako, hiko nene, tunaishi hapa.
Tunaishi, mtafanya nini, hatutoki. Imagine, yeah. Kusabu uko wakuna, muusema, hizo countries of ni kazi na soul. Alafu kikuja huku, it's just also pia nyinyi, just the people, you know, we are, I don't know, atuna mambo mob. Twende tukule nyama hapa, okay. Huko Netherlands azima, si tukutane, kama mko June, September 25th, uko na time.
Shit.
Unashindwa, likuwa nasema tukutane leo jioni. Hakuna kitu kaa hiyo.
I think that's another thing pia niliambua kwa like Kenyans living in America. Walikuwa nasema the same thing. That even the Kenyans who go there now in the States end up being stuck in that system for so long.
Me too, included.
Yes.
Hata mimi niko hivyo. Jana.
So, lazima mtu wa kubook.
In fact, jana besti yangu alinitoa akaniambia, besti yangu amekuja twende tukule nyama. Nilikuwa na stress. Monday. Hey, nikajaribu kutafuta excuse, nikasema sasa nafanya nini? Acha nitoke, hakuna kitu nafanya. Na ameniambia ni 2 hours. Imagine kaenda na ilikuwa 2 sawa. Cause nimezoea unaenda job, unarudi, alafu si hatuna house, hatuna mtu akutusaidia kwa nyumba.
Yeah.
So ni wewe uende uchukue mtoto ukuje mpike, mwoshe nguo, mzi dry, dishes, vacuum. Yani we mimi na Habi ni sisi. Mpaka mtoi sasa siku hizi amelan.
Mtoi sasa cold.
Ako 8.
Ako 8. Okay. Eight. Okay. So hivyo sha.
And the family connection on the other side, because when I think what makes it easier uko Kenya ni you have a relative to leave your kids with.
That's true.
But uko what the relationship between
for personally families, with my family tunaweza achana, you know, like a couple of days, but it's different from here. Hapo unaweza acha mtu wako 3 months na familia yako una get.
Yes.
Kule ni different, wako na life yao, wako na job zao, so ni hard kusema ati umeacha mtu huyu alafu pia haona mtu wa kuwatch, you know, get. So utamwachaje? So huko tuna deal na daycare. Bei
najua naweza guess, cuz kule kuna stories za minimum wage.
Hakuna. Rather wako na ile like level like you have to pay this much, you can't.
Yes, but minimum wage niko namaanisha hapo wezi si kama hapa Kenya. Kenya unajua ikika mtu minimum wage nzalipa mtu hata 2000 jo. Una you understand, like you can abuse the system. Pale wezi abuse the system.
Hapa hakuna minimum wage. Uko iko kuna hiyo level yake. This is the least you can pay someone.
Yes.
So you deal with it, but my family at least mtu wangu huenda anakaa na grandfather yake like overnight. You know, sometimes nataka kwenda date night ama or, you know, ama whatever.
Oh, family iko iko Leiden.
3 months.
Tumetuambia lazima mfanye.
Sasa huyo huyo salisa nilipata family poa. Na pia hatupangiangi chakula. Ukienda kuna chakula.
So so family yake iko Leiden, like the
exactly.
The family.
Yeah.
Okay,
yeah.
Okay. Cuz even that's one of the things. Majuzi tulikuwa hapa na Uyunga pala.
Uh-huh.
And I think Uyunga told me this off camera.
Mhm.
But alikuwa niambia like one of the first things he had to adjust to life in the Netherlands is that the people are cold. And I asked him, "What do you mean by the people are cold?"
Yes.
He told me that if you are to accidentally visit a friend of yours and they are eating, if you not told them you're coming, they won't even share food with you. Kenya is the sort of country where a lot of us don't have even enough for food.
Mm-hmm.
But as a culture, sharing food is just one of those things where, yes, I was going to have 3 pieces of chicken, umekuja, let me have, kama ni watu wawili, let me have 1.5. No, have 1.5. It's just part of us.
Mm-hmm.
But kwa niambia huko, undugu ni wewe na nyanyako.
Utakula vako.
Yeah. Mm, yeah.
Atuko tumeku count.
Yeah.
Yeah. So utakatu hapo. It's and it's no big deal. It's just how it is. Hata ujaka mtu akuja ku sasa zingine watu wanakujanga hata na bread yao kwako.
Yeah, yeah.
So rashindo I had to with my hubby, I had to be like, we need to always have food in the house. Mpaka amezoea. Cuz me you sasa singeweza ku assimilate. It could not be my lifestyle.
Yes, yes.
Na kutoa viatu ukiingia kwa nyumba, that I had to introduce. Joto watuangi viatu.
Oh, juu viatu kwa huko cities are cleaner huko.
But I mean, I think it's just a myth. Yes, sawa uone hizi dust yetu ya Kenya. But dog poop is everywhere. Kila mtu ana dog huko. So sasa tu ukisema hapo sijui ati it's clean, lakini uko na hiyo fecal matter kwa viatu alafu umekuja mtu wangu ni mdogo.
Vile uenda waki collect.
Sasa si kuna wale of course hawa collect.
Oh, akosa mostly wa immigrants.
Wow tu.
Kwa tafsia mimi immigrants.
Wacha kutuwekelea sisi. Sisi ndio wasafi na tunataka watu wavae viatu kwa nyumba.
Yeah, yeah. So but, yeah. Apart from your dish, like which other culture ilikushock sana jiao? Cuz your dish it is weird.
Time, keeping time. Ilikuwa kitu we. Yeah, wajua mimi nilikuja nikiwa I was an artist all my life, nilitoka uni nikaanza kuimba. So I'd never really had at ile place unasema oh muenda kwa job muenda lazima ufikange 9 utoke. You know, it's always like gigia hii time gigia ile time. So you're keeping time. Yani unaweza kuna kimbilia basi, bus driver anakuangalia hivi na uko hapa na basi ndio ile, anakuambia tu
time yake ikifika ya kutoka anatoka.
Anatoka ungekuwa hapa 5 minutes before nifike basically. Na atakwambia alafu directness kwa Dutch ni wa direct mpaka unaweza sema ni wa rude. Yeah, so unaweza uliza tu mtu kuna story ya mdi mwingine ali nini online on the reels. Alikuwa amefungia keys kwa nyumba yake na neighbor wake yako hapo, akamwambia eh, what's happening, like why are you outside? Come here, yeah, I locked my keys inside. Akamwambia oh yeah, you shouldn't have done that, so what are you going to do?
Oh shit, okay.
Akura ta kuinvite you. I could do okay. But as to we figure out, so what are you going to do? Direct.
Damn. So now I'm going to break there. Give me a help me the hammer. Ama sona.
Ata. Ara kama wewe vibaya kwa mimi. Oh yeah, it's a very ugly jacket. Oh yeah, it's ugly, it's ugly. Mtata kwambia tu for life.
Damn. But at least I hope they draw the line when it's an ugly baby.
I don't think so. I think that these stories are being told like, hey, nani, hey, that was a very ugly baby. In fact, I was being told with my own family. They're like, yeah, yeah. He was a very ugly baby, but he became a very cute toddler. But as a baby, he was a very ugly baby. I remember laughing so much because it was hilarious.
Damn, I wanted to shikana na mtu.
Eh, so lazima tu uwajue. That's why ukienda huko unafanya ile kitu inaitwa sijui naturalization to understand their culture. Alafu wanakufundisha hizo vitu zote, Dutch people are direct, you know, this is a liberal country, you know, just same-sex marriage is accepted.
Yes, yes.
Usiambie mtu, you know, just understand that you're here now.
Hey, konene, so nacheki, unacheki kiti nimekalia, ni very comfortable, and saizi kuna vile tume upgrade studio, so kikama pa kwa studio tapata kuna vile kuna like different cupboards and the furniture just looks really good, and that's courtesy of Best Furniture. Best Furniture wako located wapi? Wako located along the Eastern Bypass, next to Hopkins Hospital. Alafu apart from kukumekia very good furniture, another thing that they do is you can pay on delivery. So unangoja nini? Majuzi nakungalikisema that I've been getting busy lately, so ilibidi nibaki nime upgrade kitanda, and all I can say is yo kitanda haujaikuja na soundtrack, hutasumbua watu. Yeah, so changamka jo. Best furniture jo. Yeah, cheki ule studio ni ya nguvu eh. Acheki. And uki baki umereach out to Best Furniture, usahau iko nene is the guarantee. Cheki gira inaitwa Ian squeeze one. Haika Ian comfortable. Na ule nakaga iko comfortable mbaya. Best Furniture. Iko nene.
So
yeah, cuz I think majuzi tulikuwa na boy anaitwa Adan Abdi. He's a comedian, a really funny stand-up comedian. We were talking about that. He said there is no white culture, and I remember trying to disagree with him on that, cuz I think now kilimetuonyesha ni Dutch culture.
Yeah,
like that's directness. Cuz even like one of the things that stood out for me ki comes to the Dutch culture ilikuwa nani, like the guy who used to work with us at Ghetto Radio. Yes?
Yeah,
I remember there's one meeting we had kitambo kabisa before Ghetto Radio started. This is like 2007 hapo ama late 06. I can't remember the many. Alafu kulikuwa na ubuda alikuwa na kisarakasi kunaitwa Van Dyke. I don't know if you ever met him.
I know Marion.
Yes, now the husband.
Right, okay.
The husband at the time. It's get to call it divorce. I'm not sure. And I remember akiniambia like, if you are ever a boss, if someone tells you they want to quit, do not ask them to stay. Ati mtu akishamwa ku quit unakubali tu. Hakuna ku renegotiate, hakuna. I was like, what? Najua like this is the first time I'm interacting na hii, because mimi kunajua ga like you come up a Kenya, even especially media, mtu akisema gana quit, they haggle over price,
yeah,
they
okay,
do what
did they offer you,
what they offer. So you go like, see, mtu akini nini? So that was like the first time na introduce you to to the whole Dutch culture thing.
Yes.
Of course the liberal side of it is one of the most interesting ones, because this was the, in quotes, the first country to legalize marijuana, ma?
Actually, I do not believe, I could be wrong, but I do not believe in illegal.
The coffee
it's
shops.
Condoned. The coffee shops can sell, but they cannot, you cannot sell bulk. Like,
okay.
Au wanatoa wapi? Hapo ndio kunakuwa na question mark. Kwa sababu huko allowed to grow, na huko allowed to sell as wholesale.
Okay.
So unaona kuna question wakapo, so niko allowed to sell kwa coffee shop, lakini watu wanashikangwa winter sana kwa sababu sile kuna snow.
Mm.
Wanaonanga roof.
To smokes.
No roof. Mm. Tujua sasa kwa kuna snow. Mm. Kauna inaitwaje?
Smoke.
Kuna blaze.
Inaitwaje hiyo ku plant. Eh, hiyo jina. Mm. When you're planting weed, it needs a very warm, warm condition.
Mm.
So unaona nyumba ya mtu haina snow. Nyumba zote snow. Hapo roof. Sasa police wanaendanga over the houses because it's done in the attic. Wanaona nyumba haina nini? Haina snow kwa juu.
Mm.
Wajua watu wana
tweed. Keje imeiva mbaya.
Yeah. There's a way they know how it's. So, so you're not allowed, but they condone it. Hata sai, wamekataza tourists. They're making it difficult for tourists kukuja kubai weed.
Oh, okay.
Kwa sababu watu wana misbehave sana.
Mm.
Naenda wananguka kwa kanal, unapata mtu alidai, alidrown.
Oh.
Alivuta bangi, ameanguka kwa kanal, amekufa.
Mm. Okay.
Wendy alitoka nazo.
Eh?
Damn.
Nani?
Wendy
mgani?
Alitoka nazo.
Oh.
Samples.
Hada sijui.
Uwezi toka nazo.
Hada sijui pali naiza habai.
Eh.
Bora tu mkienda kuzura juu kienda kuzi kuenda coffee shop kununua tu coffee.
Mm.
Hiyo ni cafe. Coffee shop.
Yes, so kuna hiyo alafu pia legalized sex work. So red light district.
That's legalized.
When red light district tax, is still there?
It's 100% there.
Because nilienda gauko, I don't know. I always have a very bad memory.
Uh-huh.
But in my memory what I remember is girls were behind the glass ni kama
yes.
So mtu akitembea ni kama una window shop, si ndio?
Hey, unaenda unapita. Often the first time nilipeleka na mambo niliambiwa, "Oh, siangalie sana, oh, sijui pimps wao watakuwa wati au mademo anakasirikanga." But because I think they know who
wants
will
to buy.
Who will buy and who will not. Wao wamekuja tu kuangalia. But yeah, it's basically unaenda unaangalia wanakuita.
Mm.
Come. Ukisikia kwanza kuna stories zao, watu wengine wanakujanga tu kuongea nao.
Mm.
Oh, my wife nini yo, wanataka tu kuongea, unalipa 1000 euro anaenda.
Mm. Yo ni therapy ingine
ndio. My vitamin D is low, so.
Mm. So iko wanakujanga wana rent room.
Mm.
Anatengeneza pesa yake anaenda, analipa taxes.
Mm.
And that's that.
Oh, alafu nini yo nasikia mostly madam ni kutoka Eastern Europe, eh? Size has it changed? Has it, like, am I seeing all races, all everything?
I mean, I can't tell myself. I haven't gotten to the point where I can tell who's Eastern European or, like, you know, but what I've noticed is I haven't seen black girls.
Mm. Okay.
I actually have not. Sijaona madima black kwa hizo window.
I don't think
it's
the
not
market.
Like kuenda huko sana, but. Wale watu wakudongo na ni visit na nani wanataka kuona wapeleka. I haven't seen black girls.
Okay. I don't think maybe the market is there evil. I think that's one thing ila
takaji ku. I think it would be. Unafikiria watu wako curious about madem weusi.
So hata kuniambia kuna dem weusi ameona hiyo opportunity.
Kuna kuanga kwa hiyo red light district, kuna hizo shows unaingia ndani ni kama theater alafu kuna vitu zina happen huko ndani. Huko I think nishaona za posters za dem black na alikuanga yeye na and her husband. So ni yeye na hazi yake wanadunia job. Apo, I'm telling you, that is...
Oh, wana perform like
wana
live?
Wana perform live.
Oh, okay.
Yeah, that's the only couple that I've seen. Na, in fact, walikuwa meinterview kwa Dutch TV. That's how I know that story. But kwa Windows, jaona?
Because talking of Dutch TV, kuna time nilisikiaga... Was it what? There's a famous story of a Dutch presenter who presented naked. Ama ilikuwa nini?
What?
Ama who... Ama kuna time. Kulikuwa na kitu li happening huko Netherlands. Hili make headlines sana. I don't know if it's...
Headlines huko.
Alikuwa na interview watu wakiwa naked. Even in Europe itself. Okuwa isikia story?
Oh, si kuwa isikia. Although, you know, they love to be naked. First of all, the Netherlands wame... Now they've become a little bit more...
Conservative.
They say they're liberal, but they've become very conservative.
Mm.
Kitambo huko 70s wakua naenda kwa beach, topless, you know?
Mm.
But kuna hii... event ya ku ride bike naked.
Yes.
I think I'm sure you're online.
Yeah.
Watu, just normal people. Kila mtu ndede, nothing.
Mm.
On their bike. All around Amsterdam.
Mm.
Kuna show, ingine me the first time nilienda, nilistuka, nikangalevi, kwa ninyini mbana njini. ati they just go, it's a dating show on an island naked. So you arrive on the island, unatoa nguo, unafika, alafu mna meet ndethe. Unasema ati this takes away all the thoughts of how does her body look.
Oh shit, okay.
So the whole naked, fair. Nothing.
So pia ilikuwa culture shock.
Hey, mbona unachukua mapicha na tumia mabese zangu kwa group chat naomba ebu nini kenye ina happen hapa? Anambia wacha ujinga. Hata kuna news show, huu dem alikuwa anapeana news, normal news. Alafu ikifika point anaanza kufungua buttons.
Sino nakwambia?
Naked news.
Naked news anaanza kutoa. As anasema just normal, oh this happened in sijui Middle East, sijui what.
Sino kwambia hiyo story, because I remember hearing your story, a naked news presenter. And it was someone it's who's that. Sane.
Yes.
So you expect it to be, because sisi niko umechizi. Sisi wajua kitokiaga, leo kiwa ndethe, tunakuchukua umechizi.
Exactly.
But the Dutch are just another level. Another interesting thing ni, musu maga, the Dutch are the Somali of Europe.
Because of the sound. It's true. Musu maga, they are the Luyas of Europe. Because it's also
I don't think the Luyas are konayo.
Waluya konayo mkana.
Wakonayo, but see, yeah. See level. See
level of Dutch.
Dutch waga ni, nikana ponga ki Somali.
That's true. Hey, lili take. Say, hata say, badu ina ni musu struggle kutuwa iyo G.
Oh, G ni unatolo iyo?
Ni G, yeah, ni G. Yeah. Kudomoha.
Huh? Good morning.
Good morning.
Yeah. Hurumoka. Okay. Yeah. Hey. Tuiwa mu ni correct kila siku. So it's not that it's hood and go.
Okay. Hurumoka.
Ndawa temia mate hapa.
Oh the fuck.
It's a hard language and hata wenyewe wanasemanga e language ni hard. Yeah, so.
Alafu nini ikikamtizo music halls this one music hall tulienda for a reggae show. I remember tukitoka kwa that music hall, I think it was just a walking distance, like a very short distance to the train ama the subway. Which music hall is that?
Milkweg or Paradiso?
Zota kuna ziko karibu.
Ziko very close to each other. Alafu hapo katikati, kuna tram. Siko tu hapo tu kwa barabara.
Yes, because I remember kuna yu nini and to me it jazzed me kabisa. Because first of all, it's a reggae show. So it was a reggae show. Alafu kwa hewa unaona tu weed smoke tu. Like kwa weed, you place in a nuka bangi. But that's another thing, vile umetoka kusema, weed is not legal in Evo, not that legal in Netherlands. Me remind one thing, majuzi kwa nambia say like New York smells of weed.
It does.
Yes.
Like New York inanuka Amsterdam bangi. Evo, by the way. Amsterdam inanukanga bangi, chipo, na mkojo.
Yeah,
it's a mixture of mkojo. Kwanza ukiwa hapo katikati ya Amsterdam it smells of peace, fries, weed.
Oh, so at least squeezy, oh, the weed smell is out there.
You smell it, yeah, if you're in Amsterdam. Kwanza hapo touristy zile roads, yeah, you smell it.
Because New York, I don't think you think una need kwa any tourist. It just smells of weed.
Everywhere.
I think because it's, mpaka hata Trump akizusha majuzi ya kikampaign. Alikuwa just smells of marijuana. Alikuwa mezusha. Alikuwa like, hini nini. Because it just smells of nini. Yeah. Oh, okay. And so, timu yako ni gani huko? Because najua pia football culture huko, it's big, eh?
Ah, so you know me, I'm not a football person. But because my hubby follows PSV.
Oh.
So, yeah, Eindhoven.
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 Oh, so napenda matatu, eh? PSV, eh?
Napenda PSV. In fact, mali alikuja anaanza kuona PSV kwa kema tu. Anasema, ati mbona wako wameka football club itu kwa matatu zote hapa? Hii ni public service vehicle.
Eindhoven.
Eindhoven. Ajax. 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 Ajax, yeah.
Alafu, pia another thing pia I loved about that place, I don't know if it was just because the first time kwenda maju, but I felt like the juice there was different. I think kwenda tangizona tangerines, and I'd always, when I took it, I'd always see like pulps to mebaki or glass. Is it a thing? Ama it was just me in mejazika kwenda a foreign country? Like see, the juice, look, kwa very small glasses, but it was always, I think they were using tangerines.
Yeah.
Alafu, yes.
Kama so, short.
Yeah.
Yeah. I mean, I think they're the same. I think labda tu ulikuwa tumejazika na uto tu two bottles tudogo.
Na hafu ni komajuu, eh?
Ni komajuu, so unawana, labda ini different. But food zao zitespo wakazi yetu.
Yeah, a food najua. Yeah. That's what I was talking about specifically, juice. Because that's another thing. How do you adapt to the food? Like, how long did it take you before wache kuambia hazi unataka kumpikia ugali?
First, food is a difficult topic for me kwa sababu sorry. Muko na PCOS, it's a hormonal imbalance. Women have, like, 1 out of 10 women have this hormonal imbalance.
PCOS.
PCOS, so polycystic ovarian syndrome.
Oh, okay.
It is where your hormones are imbalanced, and basically we are considered pre-diabetic. Inakuanga maybe kwa mili yako inherited, but lifestyle yako inaweza ifanye ikue, it blow up into diabetes.
Okay.
So basically, food yako, it's so important to eat healthy, less carbs. You know, just food is gonna low glycemic index. That's too scientific.
Yes, yes.
But yeah, but basically, I had to stop ma ugali, ma pasta, ma chapati. So sasa sikusa sipuna kulanga tu salads na nyama, mostly. Ki travel, of course, nakula na indulge. Nikiwa Kenya, of course, nakula na indulge. Lafta na jifix nikirudi. Oh. But chakula huko lazima weke spices, chumvi. Yani, nyama ina maji mob. There's a flavor that's missing. Hata kwa tomatoes, because a bit bland than here.
Oh,
yeah. But in Spain, it's different. So ukienda Spain, unaanza kutaste food. Sijui kama ni the lower you go, huko Europe, the more... Yeah, the more you feel the...
Kipi ya nisa make sense. Kwa sipia Holland nasikiaga, mostly they do vertical farming. Eh? No vertical farming where they don't use soil. It's like soilless farming. Where like kuna hizo unapata inaitwa nini? Like hata kaa ni nyanya, ime grow bila kutumia nini, nutrients za soil.
Ah.
So I think maybe with that, maybe ndio ina affect taste eventually.
Yeah. It's possible. I don't know much about, like, Dutch farming, to be honest, but yeah, it's just tasteless.
Okay. Yeah. So, but what have you loved most about Netherlands?
About the Netherlands, the order. The order. Unajua ukiwa huku sa zingine...
Chaos.
Iyo chaos. Ukiishi for long, unasikia tu. Utu unasikianganika tuko alert all the time. Amsikiangi hivo. Unasikia uko alert all the time.
Yeah,
I think maybe ukiishi unazoea. Until ukienda huko, kuna vitu watu ufikiri. Ufikiri mtu atakugonga doo sana. You know, because ukibai nguo, usema, siipendi, nairudisha, unakurudisha doo. Huku inakuanga no refunds. You know?
Goods once stolen are not returnable.
Exactly. Asijui place ikienda bankrupt na ulikuwa umebuy kitu, there is a process to it. Yani vitu tu... Kuna vitu ufikiri corruption. Labda ina happening yuko very, very top. I don't know.
Yes, yes.
But here in the wananchi level, you don't know, no police will harass you. The rules are there. So uki break, you know it, that you broke it. Fine, na utapewa. Kuna kuongea, kuna kubribe, kuna kitu yote. Either akuhurumie, ama ulipe Kenya. Kwambia ulipe.
Okay.
So just the order. The train will come when it comes. Job si lazima ujue mtu. Utenda tu online, kama uko na hizo you experience, uta get your job. Watu move jobs every 2 years. Like, it's so easy. Jobs iko mob. That's kind of the difference. Niko hapa mtu ana struggle. Watu wamesoma huku, lakini there's no jobs. Yeah. Uko, this is everywhere. You can just jump. So that's, your order is so, inanifanyanga na feeling niko caught in the middle. Like, napenda Kenya, napenda lifestyle ya Kenya, but... Kuna zile vitu spendi juu ya Kenya. Alafu huko napenda hiyo order. Yani naanza ku... I wish Kenya ingekuwa hivi. Ara sijui. Hata tungifunga watu wasikuje. Because with the culture and joy of Kenya plus order.
It would be really good. Hey, Konene. So the festive season is here. Na Lemfi wako na a very great offer kwako. Abaki ume sign up ukitumia the promo code Ekonene. And on your first transaction ya $50 ukisend home... unabaki umepata a $20 sign-up reward. Najua, $20 sign-up reward on your first transaction of $50 only. Why? Because it's the festive season. Baki umechangamka, tumia promo code Ekonene, ingia Lemfi. Why? Upate the most competitive exchange rates.
alafu pia inakuwa gani chap chap, like transactions ziko instant, changamka haraka haraka. Lemfi international payments for everyone, eko nene.
It was the
vilume sema hivyo me remind a video that I watched on the day of the show, really time tuna shoot ikuwe mekwa na ubo yanaitua anajitaga Plug TV. So it's the video of you see a boda boda coming like this and then you see some guy crossing the road, alafu iboda inakami na mchota inamrusha kwa hewa, and you see that's one thing you don't have to worry about kwa Amsterdam. You are not worried about some boda boda coming from a direction that this person does not expect, unachiki.
Yeah.
And coming at a speed that... So I know your story, unasema jia order.
Order, it's... na watu wana follow. Watu wata drive, wata drive in that way.
Mm.
You know? Mine za wachakisha nime fail driving school 6 times.
Eh, yeah, huko?
6 times. Mm. And I've driven here 8 years before niende huko. Kwa sababu theory ya huko na ya huko is very different.
Mm.
Theory huko, of course, they go deep into how wide should your car be. When you're carrying a trailer, ikwe how many meters when you're in this road or that road. Yani, so many rules that... Alafu ni confusing. Kuna zile wanakuambia, you can park here or you can drop someone here, but you can't park. So it confuses you. But when I'm making it hard for a lot of people, what will you feel almost 10 times?
So finally, ulipita?
Bado.
Oh shit,
so 26 is my year. No, si driving.
Oh, tumia success card.
Two bike. Tumia ni success card by the 26. At least ni pass, ni ada good drive. Mugwanga two bike. Although the bike life makes it easy because
yes.
You bike to the bus, boom, public transport. Poa sana. Paka uru nashindwa, why should I drive?
Oh, because bike pia si yako, ni since this is a city.
So no, bike ni yangu. Yangu.
Oh, but sasa unaifungia, unaenda shughuli,
unakamfungia. Lakini bike is the most stolen thing in Amsterdam. Unaweza angusha simu, huyo mtu akutafute. Asema I found your phone. But bike yako, kwanza Amsterdam.
Every time unataka kujua.
Bike yako mtu anatoanga, yani people will steal your bike, you'll lose like 6 bikes.
Watu huko ama migrants?
Sasa jui, I don't know, it's both. I think it could be both.
Okay. So ushapoteza kadhaa?
Nisha poteza mbili.
Shit.
But although sasa siishi Amsterdam, tunaishi yuko kwa, you know, mahoa. So at least.
Uko zibiwi sana.
Zibiwi sana ni wasi. Palisi uishi ni over 65 ama young families, you know, like us with like our kids who are 0 to 8, 9, 10. So at least, but I'm sure.
But the terrain is mostly flat, ama?
Netherlands is known as a pancake country.
Oh yeah.
Yeah.
Kasa sababu unajua most of the country on the in the east or west, no is it west, was reclaimed from the sea.
Yeah.
So iko flat kabisa.
Yeah.
Kabisa. Unless so when you go south ndio utaanza kuona ukiingia sasa Germany. But your country is flat, so it's easy to ride the bike.
Yeah, of course, because me ni talking a bike hapa na yachia westi.
Because umeshindwa.
Kwa sasa kabeta iko hivi.
Hiyo nini?
Exactly.
Yeah.
Taumia.
Na hiyo culture, like how was the first time kuiona? Because nakunga, the first thing, yeah, vile nikuwa nakuambia, like the first thing I noticed vile nienda your place, ilikuwa hiyo kuona, because nilifika around asubuhi. Afuna natu wamevaa suti, wako jua bikes wanaenda job. Mimi nimezoea gani kiona mtu kwa bike ni uochi. Unaenda sana Kenya. Tunakuwa kana ujinga sana.
Na ujinga sana.
Mimi tunajua ni kitu ya mawochi. Yes. So huko ilikuwaje? Just seeing that culture.
First of all, it was a lot of bikes. Mingi. But kuona prime minister na king na queen wana ride bike wanaenda event. King na queen. Ukienda mtafute online mtaona.
Yeah.
I was just like, I love another thing. Huku sijui kama mmenotice huku tunaulizananga sana mkikutana, oh, sasa sasa mimi naitwa Wendy. What do you do? That's the first question.
Yes.
Nobody asks you that question abroad.
Oh.
You're going, "Hi, oh, where are you from?" Because of course first it's multicultural. Alafu mnakuja kujuana in other ways. What do you do itakuja huko?
Mtezoni. Ni Duchess fulani.
Itakuja huko, you know, juu ni wagumu pia na pesa wa Dutch. They're very tight.
Yeah.
Through my niece. My niece used to study in the Netherlands. Alikuwa ananiambia when she goes on a date, yani anaogopa tu afike tu mahali tiki. Oh, sorry, tiki ni nikaa Mpesa ya huko.
Yes.
So basically, mtu anakuambia tuende date, at the end of the day, kama uliuma sandwich yake, anakutumia tiki ya let's say Mpesa ya 50 cents.
You ni a prospective lover?
Eh.
Damn, na bado unamgawia tu usinamwambia.
Je, kitaumana mbele?
Yeah.
Me like ask this story, so what do you mean? Tiki, anakuambia, I mean, acha niseme Mpesa.
I think
anakuambia lipa.
Told us your story. Ama ilikuwa nani bado? I think ilikuwa ni bado yungapala. Told me something close to that. That mtu atakudai pesa nyingine unashindwa like.
Eh.
Tuwa kudai cents.
Yeah, cents. Mm. Anakuambia, oh, unani, oh, 57 cents. Mm. Yeah.
Like,
yeah.
Yeah. Yeah. So, kwetu, it's an issue. It's just.
Kwetu ni like, you ni mekuweuta. You know, you get it next, you know.
Mm.
Yeah, that's why you go Dutch. Mm. That's where it comes from.
Oh.
Oh, let's Nalipa, go Dutch.
Nalipa, nusu bin nusu. Kuna story as it really. So, not everyone. Not everyone. So.
But kuna hiyo nini? Like, damn. So mtu akikuita date, tunafaa kujua hapa. Kasi na pesa
na yako just in case. Hata kutumia yako kakitu after msha achana.
Damn. Uje ifanya mdacha I get culture shock yako. Umemuita alafu unafoot everything.
Ati culture shock yangu?
Yeah.
I mean, sasa sojo, sa first mi nimeolewa. So, tukimitu, tunamitu my friends.
Mm-hmm.
And with friends, it's kind of okay. Because mnaenda wengi. So, mna sema oh tulipiane, it's just how we do it. I think hata huko ukienda out mnaenda mnalipiana, nasema okay kata nusu ama kata by 3.
Yes.
So I think the culture shock is when unapika home, unapika food mob, alafu watu wanakuja, it's like wow, pata chapati sijui mchezi, you know, pilau nyama, ni because ukienda birthday za Dutch ni to cheese blocks, to sausage, tungine tule tuwa fridge, sijui nuts, crisps, tudogo tudogo na sayo jakula. We, so invite your birthday, I'm Dutch. Make sure you eat before you go.
Yeah.
Cause, and then you'll get tea, the herbal tea, and maybe juice and soda, water.
Sayo kome toka Kenya, you know real tea.
Kuna herbal.
Yeah.
Sino jatuko herbal, mati. Oh.
It's crazy.
But I think pia wako similar na the Brits. Pia the Brits, nimesikia that level of, maybe ukienda utaona, maybe they're a bit selfish.
Because,
miusikia hata upak, like kwa fridge. Kila mtu ameandika food yake, na nini, na jina.
Kwa nyumba?
Kwa nyumba. Ama hizi hostels. Sana sana, I think I was talking to a student, mwenye alikuwa naishuko na other tulami, walami wa huko. Alikuwa nasema, sasa now if you go in, ati kwa fridge, then uchukue food ya mse, hiyo ni vita.
Okay, but sasa wacha toke hapo, let's now talk about music. But before tupongejea music, tupongejea your childhood. Uli grow up?
Yes. Mi li grow up Buru.
Buru? Oh. Yeah. Inakazile school Buru kwa ubabini, sindio?
Ai, misi mzee. Misi mzee. Ivo ilikuwa ubabini uzee. Izo siku za kitambo.
Oh, shit.
I think si Buru ilikuwa uzee. Ilikuwa hivo?
Ilikuwa ubabini till?
2000.
Hapo ama early 2000s.
Mm.
Oh, really?
Not the 10s, yeah.
Because 90s ilikuwa babini. Buruburu. Ilikuwa babini.
Really?
Sikuza, ilikuwa ni number 58, eh?
58.
Yeah. 58, yeah.
Ilikuwa ubabini. Like, tukula skecho. Yeah. Siyo yung time niyuganza kuitua Brooklyn.
Yeah, Brooklyn. Yeah.
Yeah. Mimi,
my high school now, which is the early 2000s. Late early 2000s. Uh-huh. Watu wa Buru tulikuwa tunachukua tu kama babi.
Eh. Hey.
Yeah.
Yeye mimi sikuwa najua
hiyo. Yeah.
Hata walikuwa wanaingia clubs zenye aziko zina nini si sports nini kwa like ni JA at sijo junior achievers or something.
Hey, mbona mimi sikuwa junior achievers kwa nini nilikuwa Buru? Ilikuwa ni.
So mlikuwa like a family of what?
Buru phase 3. Nilikuwa naishi family of 4.
Yes.
Although I'm the last born.
Oh, okay.
And my siblings ni wa older than me.
Yeah.
Mimi nilizaliwa 11 years after my brother.
Damn, okay.
So, well, already walikuwa kubwa.
Mwenye umefuata?
Eh. He passed away. Like,
pole.
Sadly. But, yeah, 11 years. So.
family of you sasa ulikuwa watu wanne. So first born ni dem,
second born dem, third born your brother angu who passed away, and then me.
Damn. Okay. Nini limdadisha?
Yani alikuwa tuna organ failure. Like kidneys iliacha kuwork. It was just complicated. Sisi get into the whole thing, but in general his organs just started failing. Alafu sasa, yeah, he just
which
went.
Which age is this?
This was, is it 2022? Mpaka tena sikiangani kani me block you here. Yeah, ni juzi tu. Yeah. So it's still fresh.
Fresh.
Yeah.
Alafu, so Buddha mother, nani alikuwa strict?
Tuseme mother. But, jumi nilikuwa last born, I think misikupata ilu strictness yake serious. So, hata sita zangu ananiambianga, we ulispoiliwa, we ulikuwa mtui, so, ulikuwa tu nikuwa naambiwa, nikicheza nje. Ndiyo nilichunwa, nikienda kwa besi yako umekaa sana, au na tulikuwa ambiwa usiende kukula huko. You know, unakudu ya chuno, but madhe ndio alikuwa strict, ndio alikuwa pia mwalimu.
Yeah. Na pia alikuwa naogopa utakuja kumefura.
I think mi likuwa nasikiza. Madhe madhe usema hivyo, ati wewe ujaini sumbua. Nikikuambia kitu, nikuwa kuambia once. Na unafanya, I think labda ndio kusaba likuwa nani spoil. Kusabu sikuwa na msumbua. Lafu nikuwa mtoto wa mama, juu hao wengine walikuwa tena wakubwa. So nikaa nili grow up peke yangu, kind of. Juu ilikuwa ina feel ni kama sister zangu ni wakubwa, so I feel ka sisters on, I feel ka almost like auntie.
Mothers and you know, aunties, yes.
Because pia wako, yeah, baby, wananiita tu baby kila mtu, so. But yeah.
Oh, okay, okay. Alafu nini, chuo, ulienda gabi?
Chuo, kumbuka Shafi alikuwa nachekelea kwa sababu nilienda One Jane Kim. Sasa kwa siri kwa nini alikuwa nachekelea shule, juu kila mtu so One Jane Kim. But nilienda One Jane Kim. Sasa kulikuwa nga ilikuwa phase 2. Alafu Shefa ndio ilikuwa ya mababi sana.
Yes, yes. Shefa Junior. Huko ndio jua aliendaga, if I'm not wrong. Jua kali primo.
Wacha. Alikuwa Shefa Junior?
Yeah, if I'm not wrong. I think that's kwa jua kisema kwa hiyo.
Ilikuwa kwa shule noma. Alafu on this side kulikuwa na BD. Yeah, so nilienda One Jane Kim. Nilikuwa karibu kwenda Harambee, but I think madhangu waka change mind. But okay. Siblings wangu walienda Harambee.
Alafu uka nini wapi? Uka so nini Seko?
Seko nilienda Buru Girls.
Oh, Buru Girls, okay.
Buru
okay.
Girls.
Buru Girls niliva brown, no?
Ehe. Yeah. Bado wanava brown?
I think so.
Yeah.
Brown, juu, light brown. Then
ni skati ya dark brown na sweater ya light brown. Yes.
Yeah. Yes, because yes. I remember you brown like na buru. Because pia najua kitu fani ni kwa kijaka buru. Najua buru ni nini kwa kijaka? Dust.
Buru, wacha. Oh my god.
So your uniform.
Haya.
Yeah. Ato tero, buru yoni kaa kumini.
Rushia mtu.
Yeah, okay. That's one chiki kwa fitu.
Ama buru buru ni.
Buruburu pia iko named.
Zizi, zizi.
Mchanga, mchanga.
Zizi. Nasema tu. Nasema the reason why I remember that uniform was because ni color ya buru.
Yeah.
Alafu pia ni buru. Okay.
Tuko tuna DC wa juyo uni, tukienda music fest. Kuna na mashule zingine wako na uniform poa. Poa zetu ni brown.
Kuna vitu watu hivyo.
Kuna issue na nyingi.
Afu tuko tunaitwa buru mamba. Mulikuwa? Uli enda shule?
Jamu.
Jamu, my brother went to Jamu.
Kuna vitu watu origin yake. Michu yangu tuko tunavaa hivi, kwa na red and blue.
Ulienda shule
red and blue. Kuna itangwa Caltex.
Uju. Mwambie tu blue ilikuwa imefika.
Yeah, wait. Starehe. Kwa hivyo walikuwa chopi.
Yeah, no.
Where starehe? Ningia
through back door.
Starehe. Wewe walikuwa chopi.
So, chuo, ukiwa chuo ulikuwa unajuaga like, I'll do music. At what point do you realize that, you know what, I'm good at singing?
So, the first memory nilikuwa nayo kuimba, I was 5. Niliimba Whitney. Sisters zangu walikuwa so impressed, like, oh my god, kujeni wone mtoi ya kiimba, you know. And then
I'll always love you.
Yeah, ingini ilikuwa all that you've got.
Oh,
he fills me up. Kitu kaa hiyo. so nikuimba hiyo kitu, hey, they were so impressed. But sasa ikakuwa tu ile kitu ya watu wakikam home, hebu imbia watu, hebu sikia, imbia, you know. Alafu nikiwa high school, so actually Buru Girls, my bestie in the school at that time, alikuwa, alisikia nikiimba. Alikuwa anapenda blues na alikuwa ngana boyfi. So alikuwa ananiambia niimbie Boys to Men. So before prep tuko tunaenda tunalala kwa nyasi, unajua ile time before mmeenda kwa dorm alafu tena kuna hiyo time na chill alafu kabla muingie prep. Tumelala kwa nyasi hapo, nimemwimbia Boys to Men.
End of the road.
To the end of, nimezimba. Ako tu hapo amereminisi.
And I made it.
Anakumbuka tu vile mchelega ameacha huko home. Huko boarding school. So me, it was just normal. And then I, nilikuwa naimba choir, YCS, nilikuwa mkatho, sini wakatho. Alafu, after niache shule, I mean, tumalize shule, but then nili move kutoka Buru.
Okay. Kamalizia?
Nilimalizia Leakey Hill. It was in Nanyuki.
Oh. Yo ni nakani yo punk yo.
Eh? Ilikuwa nga inaitwa International School. Lakini hata kukua na international side. Ilikuwa 2844.
Yeah.
So sika tuligongo.
On a signboard.
International, you know.
But a bunch of rich kids.
I mean, from on that side as well. Yeah. So tukua tuna. It was a okay school. And ilikuwa mixed. Anyway, so nilimalizia huko. So after nimalize, kwa tena nga karaoke na mabisi zangu. So at that point najua, yeah, naweza imba, but nothing interesting.
Yes.
Until mabisi zangu wakaniambia twende, Idols inakuja.
Oh, okay.
Idols, go and nini. Kasema, I don't know. Yeah, tukaenda. So I did Idols. Yani wale watu wanachekele wangu huko mkiwa watch, mi hata sikufika hiyo part. Walinipita. Nikasema, oh my God, I actually can't sing now. Watu wamekuwa kinidanganya hawa. So nilikasirika. Besi wangu kuniambia, you can sing. Jaribu TPF inakuja. So zilikuja back to back. Idols na TPF. So nikaenda ku, nini, ku audition.
Idols kwa? Nigani?
Idols.
No, kumkale, I remember Idols.
Idols na kongata from the States.
Yes. Pop Idols.
Ya Kenya kwa naituwa?
Hivo tukusimu. Hivo hivo Idols. Oh. Ilikuwa ile Idols.
Paka ile logo and everything.
Exactly. Same one. So TPF ikakuja.
Yeah, Idols ilikuwa pole. Ilikuwa ya DSTV ama ilikuwa ya bado ya.
I think so. Yeah, for sure.
Okay. Meh.
Then TPF ikakam. Nilikuwa so demotivated at this point, but my bases angu tukwa tumenda out. Tukwa na hangi. Kwa nabia pana chukua bottle tops zako tatu. Lazima unge chukua form. Uende na bottle tops tatu za taska. Sasa lazima tuende kwa batu chukua hizo bottle tops tuende kani. Tuende tukwa audition. Yani walikana mimi the whole day. Tulikapo the whole day. Jutu likuwa wengi.
So mlifika sangapi?
Asubui like I think 9.
Nuna audition sangapi?
Hey, Johnny, almost 4 or 5.
Oh, okay.
Tumeka kwa jua ile kani kwa ile field. Watu wanaimba, watu wanakaa na circle, wengine wanacheza gitaa. Mimi nasikia, watu wakiimba, nasikia intimidated. Nilikuwa zile za, hey, sana fanya nini hapa surely. Nikasema, anyway, wacha tufanya tumalize tuende. Nikaenda through your level, the next one, and then the next one, tukaitwa Safari Park. Ile sasa, I was like, oh my gosh.
This is happening.
Sasa tukimba sasa in front of Ian. Say hapo ndio roho yako inagonga, you're like after that the next one ilikuwa sasa ya kwenda on stage. Sikuwa tulikuwa tumevaa suti za white, I remember, and I did not know we were singing against each other. So it was like two people, you sing and then the other one sings and then they vote who goes into the house. So I remember nilikuwa atakuwa tunaona nani ana perform and how they are performing. Tulikuwa backstage. But for me, nilingia on stage nikora imba Shaka Khan, ain't nobody.
That's me, baby.
Exactly. Nikaimba hiyo verse, alafu kulikuwa na stage ilikuwa hivi straight na kuna kaingine kanaenda hivyo towards into the crowd. So kufika kwa chorus, crowd ilimbeo part na mimi yote, ikanipea energy, nikatembea, nikaanza, nilikuwa nasikia, yani it was so much fun. And then nikaambia, you're going into the house, congratulations. And I was told I was the only one who walked that plank. So nikasa, okay. Tukaingia, of course, tuka practice, and that's when I started to be like, maybe I can sing. But when I be, when I was second, I think you ilikuwa validation, like okay.
Hii hao ilikuwa wapi kwanza?
Hii hao ilikuwa YBL.
Your place ya YBL?
Yeah.
Apo tu, the inako gani?
Ruaraka.
Ni Thika Road hapo pali.
Thika Road, yes.
Okay. Yeah. Mm. So kwa grounds zao, kingia YBL, they had built a house hapo. Alafu stage ilikuwa right next. So tuko tunaishi hapo, alafu siku ya performance Saturday na Sunday. Saturday ilikuwa knockout session where you're like, mnatolewa. Sunday is you perform for people to vote for the whole week.
So how's a typical day kwa hao kama hii? Like, what are you allowed to do? What are you not allowed to do?
First of all, no phones. No, we only had a clock. No at a watch that you can, you know. So basically, atukua tunajua anything that was going on outside. There was no radio, no nothing. You wake up in the morning, mnaamshwa. Breakfast inaletwa. And then you practice. So we have classes. Nakumbuka the late Achengabura. She used to, she was our principal. So she used to come in and tell us, okay, today we're going to do... So it was always like a lesson on either voice practice. So Helen Mtawali alikuwa tufundisha voice nini. Yeah, Achinga alikuwa tufundisha general music stuff. And then they would invite people like to come and tell us about the business. Music business, akina Victor Say, you know, all the industry people that we knew who are big in music.
Yes.
Kuna kuja wanatufundisha. Sasa mnalana. Alafu mnapewa your song for the week. Sunday, Saturday ndio song unaimba, Sunday ndio song unaimba.
Also, sio unajichagulia?
Well, unaweza jichagulia, ni mnaongea. Basically, wanakuambia, kuna hii theme. This is African Night. These are the songs we've chosen for you guys. And then you can maybe negotiate, but also you're like, oh yeah, yeah. But they also push you. Wanakuambia, we think your voice can do this. So, the whole week is about practice. Either to get you to that range, learn words, dancing, how to be a performer on stage. And of course, the drama in the house.
Okay.
So as mnafanya vitu zote sijui nani anakatiwa.
Yeah, that happens. Yeah,
mine happened. Of course, it was with Hemedi and everybody keeps reminding me till today.
Hemedi alikuwa TZ.
Hemedi alikuwa TZ. Hemedi alikatia kila mtu. But it was so difficult because you know you're being watched. So utaki kukua mrude, but pia mmekua mabeste because you live together every day. So you're friends, but pia unaona Kenya nafanya, unaona mwe unafanya vitu for camera, but... So sometimes I'm just smiling, looking at him like, aki wacha kufanya hizi vitu unafanya, you know, because I can't say it on camera. I can't really, you can't, I think we were not allowed to acknowledge the cameras. Atukua tunaziona, but... Not at the, oh, don't say that in front of camera. We're not allowed to like say things like that to keep it natural. Yeah, so watu walikuwa wana smile nikienda on stage. Wale watu walikuwa hapa karibu na mimi on stage. Nasikia wananiambia, achana na Himid. Wacha anakudanganya, achana na yeye. And I'm like, and we're not allowed also to talk to the crowd. Wale wako hapa sasa leo unaimba. Wanakuambia, "Wendy, you good sing, don't usisikize your melodies, do what?" So nilikuwa na pressure. Oh my god. But nilikuwa tu najaribu ku, I wanted to say there's nothing happening. It's just I'm being polite. Juu pia unataka watize pia kuvotia if possible. You know, when you gonna say so if I'm rude to him, simtani hate.
Okay.
So it's a strange situation to be at when you're 21.
Alafu mulikuwa watu wangapi kwa hii house?
Oh, okay, I can't remember.
When you're starting out?
Ish.
And so I know the prize near 5 million at the end of the month, yes? At the end of the competition, yes? But do you, since you have to stay in this house for all this time, at least kulikuwa na stipend fulani mnapewa? Masa mnaishi for free?
Tunaishi for free. See, so, they were taking care of everything.
Yeah.
Yeah.
So, like, you know, party, any salary, any what?
No.
That's messed up. When you come to think of it, it's really messed up. Like I know it looks, because suddenly she's scared that the same thing will happen to Big Brother. Like, these 3 months, there's no way I could have been making zero. Na history, I couldn't have been able to get exposure to your pussy. You have to give me...
You see, like, then we were young. So, exposure felt like the thing. And... I mean, I'm not saying what we were endele kulipa na exposure, but it is also a very big platform.
Because Sunday you are watching you.
every like Sunday, East Africa.
Yes. Mm.
Do you know how long someone has to work for that kind of fame?
Yes. But still, on the sand, they could still afford to give kila mtu.
That's true. Same,
eh? Of course.
And I agree.
Stipend, yeah?
Yeah.
Maybe 10K per day.
100%. Yeah.
But at the end of the month, on a company, you'll cover for 30 days, chukua hii 300 yako, only cover for 2 days, chukua mbao.
Yes.
And
yes.
Utulia. Na cheki, like,
I feel like... Na pia ikusaidia kwanza your career, because at the end of it all, winner takes it all.
Yes.
And then, ndi uyo mimi, nimerudi back into the world. What one expects, do my album, what am I going to record those albums with? I don't have my money. So you're doing it, saidia ku move on to the next step, you know?
Ulika huko how long?
I think ilikuwa 2.5 months.
Yeah.
Yeah, 2.5 months.
No, I take it for free.
Yeah.
That's a lot of time to do
that's
something for free.
Najua.
Yeah.
That's true.
I love...